إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين kai bazowe kitibo Allah subhanahu wa ta'ala tumusabase okusasira ne mirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatujani dini eno eye kitibwa eyo busilamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jitukumire anyweze mitima jaffe kuyo atase shubuhat ne shahawati zutire dini tumusinka nenga tusimye tuchagenda maso ne sharh sunna echa imamu al-allama abu muhammad al-hasan ibn ali ibn khalaf al-barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a iranga tulimu kuyige dini egendo tutuseri allah subhanahu wa ta'ala nga atusimye egendo tutuusa maaso ga Allah nga twali mu kibinja ekimu kyokka ekyokuwona alfirqa annajiya nga bwe twagamba nti kimala muntu kubeera nga alina tawhidi naam tawhidi kyekikolo kyokuwona naye okuwona kw'omuntu tekujjula okutuusa nga agasseeko okuwangaalira mu kibinja ekyo ekiri ku nkola y'abalongoofu abatukulembera wahumu salaf as-salih olwaleero tugenda kulaba athari eno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ngalina mas'ala amakuru ennyo maqida ganyonyola umma ganyonyola mas'ala gano manhu ye Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-Khalifa ar-Rashid ye wokusatu mumilla ya feno eyobusilamu umma ya feno eyobusilamu umma yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ajisinga sharaf ye mubaka alayhi salatu wa salam ne kuddako Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nikuddako Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kakati ngabwe kiri ntwagala okutegeera bo abo abalongoofu abatukulembera bategeera batya ensonga enkulu ezikwatagana ku nzikiriza Umaru yatuleetera ensonga enkulu ennyo buli muntu gyeyetaaga abeere seeka abeere nga siseeka ensonga eno nkulu nnyo omuntu okubeera ng'agitegeera Sheikh Salman حفظه الله اجينا كوبيرانغا اتسوميرا فقره اينو وجزاكم الله خيرا نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا عذر لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقد بينت الامور وثبتت الحجه وانقطع العذر
جزاك الله خير نعم خليفه وجتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق يا غامبا وبيغامبو بيه بيجتيبوا انت لا عذر لاحد fi dalalatin rakibaha hasibaha huda tewali muntu yenna alina excuse egendo mugasa mu maaso ga Allah kububuze bwe yebagala yenga alaba bulungamu eno point nkulu nyo ya Rabbi abantu bangi batangatanga masala gano amanene tewali muntu n'omu alina excuse li ahadin ayo nakira ebuna buli kitonde. Tewali muntu n'omu agenda kujja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina excuse, ng'alina ekisonyiisa ekikkirizibwa olw'obubuze bwe yeebagala ye bambi ng'ali alowooza nti bulungamu. Nagamba nti wala fi huda tarakahu hasibahu dalala, wadde olw'obulungamu bwe yaleka nga yabuleka kubanga ye bwamulabikira nti bwe bubuze. Fakad buyinatil umur, ensonga zannyonnyolwa bulungi. Wathabatatil hujja, hujja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja tukitera tutya Sheikh Salman? Wathabatatil hujja, hujja kankwe ekyokulabirako kijja kugamba gwokyewere hujja erinnya, nti singa omuntu ajja gy'oli n'agamba nti owange gavumenti nejjawo oba abakungu baayo wali mirembe gyaffe emyaka nga etaano gyokka emabega musanvu okudda emabega tubali tulina baayo ebbi nga be bajja nagati bw'onaakwata ku siiru bagitanga siiru kakyako kebagiranga akameta singa ogikwatako tugenda kujja tukujjeko amasannyalaze, eyo hujja gye bakutuusizaako. Bakutuusizaako hujja. Kakati tukite warning. Gamba olina knowledge, ofunye okumanya ku nsonga eyo, tokyalina excuse ku byonna ebigenda okuddirira. Kibayita hujja. Kitegeerekese bulungi? Aha. Kakati singa obaako ne kyokoze ne bajja ne bakikola baga nti afe twakutuusaako dda hujja, twakutuusaako dda hujja. Bannange hujja kitegeere kiba tukyogera nnyo ku lulimi hujja hujja hujja, amawulire gaakutuukako dda, wategeezebwa dda ng'abasigale bakiwandiikako ku sigala nti wabulabe. Kakati gwe bw'olwala olwa sigala toyina w'obaloopa kubanga bakutuusaako hujja nti sigala ono wa bulabe, si bwe kiri? Tayibu kakati juma akeye toyina hujja toyina kisonyiisa. Jazakallahu khaira. Naam. Qala wa thabatatil hujja, hujja tegeerekeka makulu, Allah yatutuusaako dda biki ebigendo okutulungamya webiri. Wankata'a al'udhuru wadhalika anna sunnata, wankata'a al'udhuru amakulu excuse yavaawo, kisonyisa kyavaawo, ekyekwaso kyavaawo. Naam, ekyekwaso okireetedde dda Sheikh Uthman barakallahu fik. Wadhalika anna sunnata waljamaa kad ahkama amura ddini kullahu, ekyo lwakuba nti mazima ddala sunna n'ejamaa makulu obujulizo bw'obusiraamu, kad ahkama amura ddiin kullahu watabayana linnaasi faala nnaasi ittibaa, obujulizi bwanywera dda bino ebigambo byentandikize wano wansi. Wadhalika anna sunnata, ebigambo si bya Umar al-Khattabi, ekya Umar kikoma wali wankataa al-udhur, excuse yakomaawo, tegese bulungi. Kitabu al-Barbahari agenze maso na gadi watabayyana linnas fa'ala nnas al-ittiba, kubanga obujulizi buli well established, tewali kikakata ku bantu kujjako okubugoberera. Kakati abalungi abakkiriza gana amasala lwaki makulu nnyo mu ddiini. Tulina ebibinja ng'ebibinja ebyo bya bakafiri, naye ng'ebibinja ebyo musobola okubaamu mubo abantu nga sadiquna fi dhalalihim, nga baamazima mu buze bwabwe. Kikyentegeeza nga baamazima mu buze bwabwe, ye byakola mu bulokole amazima gali nti anoonyamu kusanyusa Allah. Kitegerekese? Byakola mu bulokole anoonyamu kusanyusa Allah. Kakati oyo rakiba dhalala hasibaha huda yebagala obubuze yenga abutwala nti buki bulungam ate kusaidi endala bwomukoola n'omuzi eri obusiramu aga nti eyo ddiini ya Muhammadi Muhammadi yeeyizaawo ebintu bye si ddiini ya Allah oba omukatu kinagamba nti abasiraamu kunamira Katonda taraka huda hasibaha dala yaleka obulungamo yinga abulaba bubuze yalaba kyetukola ogenda ku sujuudu tukunamira Katonda kitegerekesa si batugamba n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ndeseeko ebyokulabirako ebifunda kakati rakiba balala fahasibaha huda yebagala obuze yenga agamba nti buki bulungamu ate naaliko obulungamu ng'agamba nti bubuze abange omuntu oyo okuba nti ye bwate bwafiiringa mu mutima gwe kimuwa excuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kimutaasa omuliro mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala amasala getoolerawo kitegerekesa abantu abamu obasiŋŋaana bataraddada okumatira obukafiri bw'abakafiri kutaraddada kyeki so Uthmani yabinyanya ebigambo bino ebita bajjajjaffe abe abekabukungu byotakolaki byebatategeera bulungi okutaraddada hujja n'ebirala ebifaanako bwe bityo nam kakati obasiŋŋaana bakugamba batya okumatira aba alina ekibuuzo mumuteka niddala abasajja bano twiddala ddala tugamba tutya nti bamumuliro ng'oluusi osiŋŋaana omusajja nga wamazima omubyakola kati bwaba nga bambi bwati bwalowooza nti kituufu nga tanoonyamu kunyiza Allah kati ate abeera atya nga wamuli obugendevu n'obugenderevu n'ebirala efaanako bwe bitu kakati eno ensonga nkulu nnyo ntugitegera mwakiita abamu bayinza n'okugamba nti osiŋŋaana omusajja nga yazaalibwa faaza mwana wa faaza bwekiri mumusuubira alibadde ki amaka gaabwe faaza ge yazaalibwamu akulidde omwo taata we faaza amutwala mu kigo n'ebira efaanako bwe biti kaakati oli akulira China akulidde mu babuda akulidde ki akulidde n'ebira efaanako bwe biti omusajja oyo obusiraamu yabutegeera ddi yatugamba tutya nti wamuliro n'ebifaanako bwe biti kati ekyo tusooke tukijje mu ddiiro kiina aya Allah yagamba nti wama kunna muadhibiina hatta nabaatha rasuula Allah tabonereza muntu gwatatuusizzaako bubaka kati oyo tomweraliikiriza hajo yavudde mu ddiiro kitegeeza wajja kulunakutagenda kuzuukira Allah agenda baleka mu ttaka abo bagenda kuzuukira bwabazuukira Allah kitegeeza agenda bakwata bayingize mu jjana kubanga nedda agenda basula bakasuka emmuliro nedda si yennamuna bwabeera nga tebaafunako wala adina hujja kantu konna hukumu yaabwe ye hukumu erimu hadithi ya al aswad bun sariya ne abu hurayra radiallahu taala anhuma nga nabbi saa sallama tugaa nti abantu bamiteeka ena hadithi yetwagiraba omuli yawangala ku nsiga kasiru tiyategeera kintu kyonna yazaalibwa ayika endusu naafa nga ayika endusu tategeera kasiru ayo ne zonto nabbi yagamba zonto omulalu abeere ng'ayingiramu in the first place harimu obusiraamu bwamusangawo tayinza gaa nti tibwamusangawo newe bwamusiŋŋaanange butakyabitegeera akaddiye nnyo asogonyose wa rajulun saahibu lfitira n'oyo ataafunako obubaka obusiraamu bwajjaddi mu uganda mathalan mu 1849 nam kati eyaliwo before that tiyabiwulirako rajulun saahibu fitira mu kiseera kya fatira min arrusul kubanga nga bwe tukiddiŋŋana gwe tolowooza nti e uganda tewayitangayo bulungamu nti wajja wano mu 1849 okuva allah yatonda ensi buganda n'agiteekamu abantu ensi uganda n'agiteekamu abantu nti ebadde fi dalal ng'esinza lubaali okutuusa jjo osemulebazi mwana mwena nedda allah duniya bukyanga agitonda yagamba nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Naye nga n'abawarabu bwe baalina enkola ya Ibrahima alayhi salatu wassalam, Amr ibn al-Hayy al-Khuza'i n'agikyusa essaawa n'ege ebiseera ne kigenderera nabbi natuka okuleeta obusiraamu nga balaba byaleeta tebibanga nayo. Kitegeesa bulungi kakati ate teri kubuusabuusa n'ewaffe embeera eyo ebaayo, nti waliwo ekiseera daawa y'abaka lwetuuka neggwaawo ng'abantu tebakyalina ederaaka yonna. Kati abantu abeera awo Allah yagamba ala fatrati min ar-rusul, babeera ashabu fitra. Tekitegeeza nti okusiraamu tebuyita nko Uganda buwajja wano jjo nedda, kubanga Allah tatonda nko bantu kujja kuba musinze ate buli bantu yabasindikira omubaka. Sawa omubaka ne yejjira yennyini mu bo asobola okubayo mwawo bannabbi abangi betutaamanya. Kitegeesa bulungi walio haditha yagamba bali bameka, bali bameka bannabbi 300. Naam, kaso okubanga nabbi yamusindika Allah subhanahu butereevu n'amubasindikira oba nga daawa y'abannabbi yabatuukako nga naffe bwe yakola etya bwe yatutuukako obutuusi. Kakati abantu abo bonna nga bwe tubalabye bagenda kuweebwa ekigezo ku lunaku lw'enkomerero, Allah bagambye bayingire omuliro, anaagonda agenda kugusiŋŋaana nga si muliro, anaakakanyala bugenda kubeera muliro gwennyini, asiraaniremu yeyali badde kiwagi ku nsi waliyadu billah. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, kati abo bonna abataafunako kantu konna tobeeraliikirira wabula ku mulembe guno ba ulama b'obusiraamu nga Sheikh Muhammad Amani Jani rahimahullah rahmatan wasa'a yayogera ekigambo ekyebbeeyi mu kiwulire abasiraamu yonna gye muli. Yagamba nti falyawum, olwaleero, qamatil hujja ala jami'il khalq, hujja yatuuka ku buli kitonde. Naagamba nti bihadhihi al ajhiza al mawjuda fi buyutihim. Naam, nagana amasimu ge tulina mu ngalo zaffe n'ezo zi TV, agama radio, agama simu n'ebirala byonna ebifaanako bwe bityo. Olwaleero omuntu kubanga hujja kwekutuusibwako message siteeka nti ayina kubanga muntu yakwesimbye mu maaso, kasoobeera ggwe nga olina obusobozi obutinkula essimu eyo n'olondoola buli konna k'oyagadde n'onoonya ebigasa n'ebitagasa ebizikiriza n'ebikola ki n'ebirungamya n'ogaana n'olaba obusiraamu nga buubwo gwe bwobuyitako, baba nibali mu hijja gwe bwobayitako, binoulamu bikwata ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omuwulirako n'otegeeza bwobuyitako, toyagala kubimanya. Eyo hujja, eyo hujja. Omuntu ayinza okwebuuza ekibuzo nti ye kakati ebiretya hujja y'omuntu ali bize n'ebibye? Allah yatonda omuntu ng'amutonze kumusinza, kino tukiteeka ebirowoozo, n'amuteekamu kasensa mu mutima ng'ekintu kikasinga okuteekako ebirowoozo kwe kusinza, okuggyako omuntu nga yakakutte n'akatta ye kenyini n'akettira. Ne obubumba bw'omuntu Allah yabutonda kusinza, y'ensonga kiteriiyo kitonde kiyitibwa muntu kitasinza. Waakiri asinze omwoyo gwe alina okusinza, waakiri asinze ejjinja, waakiri asinze ekikere, waakiri asinze buli kimu kyonna kye alina okusinza. Kakati kasita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogerwako obulamu bw'omuntu butekeddwa okutaharaka ku mubaka oyo, nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nagamat walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyu wala nasraniyyu thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Teino mwa ampulirako, ampulirako tyagati andabiyeko obage bagenze batuuza ne banyonyola nnyo ne bategeeza nabbi tabireeta nko falsafa yo nabbi tamuleeta ngako mudawa kasobera ngo omuntu ina jeno message nti waliyo omubaka yatumwa ayitibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah, akola bantu nga bazeryani ila Allah subhanahu wa ta'ala. kasobi ulirako anti ekintu ekikulumbula mubo tekikuyitako bomba yezo kubuza kakati mwa abasiraamu amadini gonna ge mwaleka mwagalekera kumanya aljawabu naam mwagalekera kumanya fikasatu amatlante wali bulunga mukujjako obusiraamu atenga ddala bwebuki bwebulungamu ebisigadde byonna twamanya nti biteekeddwa okubanga bitambulira kukaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala wala ziyada ala dhalika tuli kwongera kwa kirala tuteese bulungi netukirekera kuki kumanya kati Allah tateekangako nuru ya bulungamu mu dalal mubuze tagiteekangamu kitegeeza nti omuntu yonna ebbanga lyamalanga waali mu nsi omutima gwe gutekeddwa okubanga gusigala gubanja obulungamu okutuusa nga gubutuuseeko okutuusa nga ozeeki nga gubutuuseeko waliwo nabateekawo ebintu ne bagamba nti abashtarata ebintu ti ayina okubeera nga samia anil isilaami aw an muhammadi saaa sallama nga tiyamuwulirako bikhabarin mushawah bategeezaki nti ayina okubanga byeyawulira ku nabbi yawulira birungi alyoka abeerenga abalibwa nti naaganye tiyawuliranga ababimuleetera babimuleetera bavumirira buvumirizi ki nga baalipo misrepresenting obusiraamu baleeta obusiraamu obuli tanished obubijjisiddwa kitegese bulungi ekyo nakyo si kituufu tekiriiko daliiri ekyo nakyo si kituufu tekiriiko ki ne bwawulira obusiraamu ng'abuwulidde mu mpulira mbi ne meseji yaabwo naagiwulirako mu matuuge kino kiriko obujulizi bungi ekyokulabirako teriiyo basahaba tebabiteekanko bino falisa tebamuyiteekanko mugundi tali mubigambo byabwe mukyala wa Abu Lahab oyo katumuleka aliko nnaso erikiriyo obulungi nam tiyali wabulabe nabbi saa sallam ne katugende ku bakyala baabo abamanyibwa nga bakyala bo tebayogerwako mannya gaabwe nga mukyala wa Otiba ne mukyala wa Abu Jahal ne mukyala wa Sheba ne mukyala wa Walid n'abalala bonna Al-Mut'im ibn Adi aba ababonyabonya nabbi oba abo abaagaana okukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abo warabu kuva dda bakyala bawe babeera mu mayumba babeera mumaki si bantu ba butale si kubambe ekiri mu fitura yaabwe ng'abo warabu kakati gw'osuubira nti Abu Lahab oba Abu Jahal naddala twala Abu Jahal bw'abeera zzeeyo ewa mukyala we biki byagenda okumunyumiza ku nabi sallallahu alaihi wasallam bibi hakati musajja ali awo ali kumasanamu gaffe agamba ti wallahi mukyala nagati n'akwata engoye n'agorola n'amufumbira emmere n'akola atya ekyo Abu Jahal kyamugambye nti ali kumasanamu gaffe agavumirira agantudde Katonda yekka ekyo kyamugambye ekyo hujja ne akireese mu bulungi oba akireese mu kuvumirira akireese mu kuvumirira si bwe kiri ekyo mu busiraamu hujja teriiyo basahaba tebashakkako ku bukafiiri bw'abakyala abo abali mu nnyumba nti kubanga bandi basajja bebaleka batwaliranga amawulire nga baga batwalira ki bebabawubisa baawulirako nabbi ne bamanya nti akoola abantu ng'abakoola abazza eri Allah subhanahu wa ta'ala ye naye bano ababagamba babalaga nti ekyakola kikyamu babalaga nti kyakola kituufu balaga nti kyakola kiki kikyamu kakati Muhammadi sallallahu alaihi wasallama agaana abantu okunywa omwenge agaana abantu okulya riba agaana abantu okugira bwiti akalubya obulamu bw'abantu babatuusiza mu ntuusa ntuufu agaba abakyala b'ebikkirire abajjako freedom y'okutambula nga bakunumba bute babatuusiza mu ntuusa ntuufu ebantuusa nfu naye bakitegeddeko awo wali omutawaana awo liunzirakum bihi waman balagh bakiwuliddeko bakitegedde nti gyali Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ayita abantu ng'abagoba ku bino na bino na bino na bino kiwedde kikoze ki kiwedde imma stijaba kwanukula oba halaka kuzikirira kitegerekese kakati Qur'an bino ebiwaddaha bulungi nnyo ebitegerekeka bino Qur'an ebinyonyola bulungi nnyo nebikola ki nebitegerekeka okwekiri Allah subhanahu yagamba nti fariqan hada ekibinja ekimu kyakola ki kyaluŋŋama wa fariqan haqqa fariqan hada wa fariqan haqqat alayhim ad-dhalal ekibinja ekimu kyaluŋŋama ekirala obubuze bwakikakatako naam bwakikakatako butya kano kakulu nnyo kanyonyole tegera abasahaba nege jebategera mu Qur'an tegera ntufu ebigo bya Umar byakoze eki byayogedde innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min duni llahi wa yahsabuna annahum muhtadun awe wavu mutawana bawuliriza enjiri ya shaitan ne bawuliriza da'wa ya Allah ne basalawo ne balondako ne balabanga ebya shaitan byebituufu ate ne bakileyiminga nti balungama kitegerekese kasita gwe otwala obubuze n'owulya nga bwebuunyiza bwe buli mwaka woowo obusiraamu obulungamu n'obuwulira nga bwa lusu anti omuganda abyawula ebyo obyawula sheikhi Uthman akawo kawula ku lusu akawowaliwo akawowa akabi abavubuka abafa ku y'emipiira bagamba gundi basi asamba omupiira gwakawoowo teyetaaga kunnyonnyola nti gwakawoowo kalungi bwekirise kasalman kasake gwakawoowo nam amaze okujja ti mupiira mulungi ayoyota kakati baganda bange abibitiibwa batunuulira daawa y'obusiraamu ne balaba nga abakyala abo abambadde ne beebikkirira ekyo kye bakola kya bubuze nnyo kye bakola kibi nnyo n'abagamba okubeera mu mbeera bwekyo babi nnyo ate oli atambudde abamu batuuka kulekawo gundi kitiibwa yagiyita ki yagiyita namba puleeti yokka kugamirira nga aweddewo ali akunnumba buti museego ne balabanga oyo ye mulunga innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun kitegerekese kakati owekitib Allah subhanahu wa ta'ala atulaze eke nyini nyini yahsabuna annahum muhtadun e point nkulu Allah atulaga nti akimanyi bulungi nnyo nti abantu abo they feel nti bali kubulunga muayida Allah gandi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah rukati akimanyi bulungi nnyo bo baloza nti bakola gero Allah asima asanyukira bibakola lwaki tiyo faza ne kemea ne patirisi ne manga dalena basi tudde kifana kye gundi tumbe kya bikira Maria obe kya Yesu Kristo batambuza kubulyaki ya musala nibagenda nga bayimba obuyimba mu mutima looza bali bawuliaga bawulia mitima yende bali mukunyiza Allah bagamba nti Allah esanyu lyalina kubo pitirivu kati Allah naye akikakasa wano wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna balooza nti eri Allah bali bulungi bali seefu kitegerekese kati ayati zino ziraga gwe omusiraamu kati abasajja bo bawulira bubalowooza ekyo Allah yakulembeddwa kikulaga nti akimanyi bwe batwe bawulira naye bakutte batya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nibinyonyolwa nti Allah tazaala atonda buki amateeka naagassa n'alaga nti okutonda okuzaala kitendo kya biki kya bitonde so si kya mutonzi bebagamba ati la bal ozara nono mwanawo nebirafanako bwebityo nabwekityo haqqat alaihim addalal obuze bwabakakatako kubanga basalawo bubi balondako bubi kubera ange bya Allah tibiyingira magezi gabwe ate mwana watto ebya sheitani nebiranga byatebengere bulungi mu magezi gabwe awe wavu mutawana tegeso bulungi mu ayinda la Allah gani falladhina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika hum humul khasirun amanu bil batil ba Allah lafzi jako seza amanu bakiriza ni bakiriza ki batil bakiriza bicha wa kafaru billah ibya Allah ni bakora ki ni babikafu walira Allah naganti awe baina excuse maso gange la yagamba ati ulaika humul khasirun abo bwe bario losers bebagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tebali nayo kalungi naye nga bakkiriza ebikyamu ne bakafuwalirani Allah subhanahu wa ta'ala kitegeese baganda banga abalungi abebitiibwa qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala Allah gandaye mwagala okumanya abo abasinga okukola emirimu ngaamenyekera bwereere alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Allah akagenda maso alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya mwagala okumanya abo abatakabana ne bakola ne banyikira naye nga bonna bye bakola bamenyekera bwereere kitegeese bulungi alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a bosingana abo nga bali katuti nga abakazi bambadde obukete nga bali mukuyimba batendereza Yesu Kristo bosingana abe kiro kubanga Allah bagira nolirano omurokole bawowola ekiro nasulanga awowola dedede ati mulinga mutima gwe alaba gwali awe yebase iman tolina tokwasamu tosala layi baka jawali alaba ali muki ali qiyamul layi ayimiride kochi ekiro nenga balla sayhum otlo tatufunye ni wa Allah twali karunji konna ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi bi baba kafarira wacho Allah subhanahu wa ta'ala Allah blagati no na bakafuwaza awo mne chunga mazi okuchinywe zao ntino bagenda bakola chi bakola we bakola ngabbo baloza nti Allah bi asima bi bakola chi bi bakola Allah naganti rusulan mubashirin ababaka balino omulimu omulimu gwa ababaka naba abakola omulimu gwa ababaka omulimu gwabwe mubashirina wa munzirin kusanyo sabandu nti bannange musilamuke bannange mwawule Allah mubere bagonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala bwe muva mu nsi muno mugenda kubeera bulungi wa munzirin bannange temukafuwalira Allah bannange temujemera Allah bannange mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala mutonzi wa mumulezi wa mujalije mugenda okudda bwe munakwe mutakole echo bwe mutakole echo ni mugondira Allah subhanahu wa ta'ala ni musalau mwe ni mukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala mugenda genda mumuliro ge makuru gecho wa munzirin li alla yakuna linnas wono wenjagala li alla yakuna linnas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul abantu baleke kubeeranga bagenda kujja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngabali na kibagenda ogamba Allah ekiko kibagenda ogamba Allah subhanahu wa ta'ala fitu amanya ife kitagerekeka nabwe kityo barakallahu feekum ensonga eno nkulu nnyo omusiraamu kubeeranga agitegeera lwaki abantu abo bazikiridde bazikirira kubanga balondako owoze ne basuulawo obulungamu ate bali abali mu bifunga obusiraamu tebubatuukako oyo atuuka mu maaso ga Allah haqqan nga tebwamutuukako Allah tagenda muvunaana kitegerekese Allah tagenda kolaki kumuvunaana tayib kakati ayinza okubanga yewulira kiyawulira ninga fe ekyo ekyo kiyawulira kirimu tekyawera kubeera nga kimutuusa kubeera nti hujja enywedde kitegese bulungi feje tuli tugamba kimunti yawulira ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam no busilamu ye oyo wa muliro kakati kulina kulwe nkomerero abaddu bonna bagenda kudde eryani eri Allah ye mufuzi wonna kulwe nkomerero era ye mulamuzi walwo teri yo muddu gwa agenda kulyaza amanya ye amanyi gage
Kita yesu burungi. Ya jirina kumanga. Tuwali agenda bugamba mtu ya Allah. Onu ya uli lakuna nabi. Agende muliro. Natamukiza la agende muliro. Ubra msibuani. Ubra msibuani. Limanil mulku liyawm. Lillahi alwahid alqahar. Ukula mna kwa Allah. Ya agati kugenda muliro. Kwe ingile jana. Kati ya Allah wabali no mundu kwa maginti ya uli lechigeru. Echitamara kubira tuhujye mtu useko. Ubra msibuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bujja kumuteka wafitinga. Kubanga inna Allah la yadhulimu nasa shay'a. Allah tariya zama nyabandu kandu konna. Atefe ife Allah yatuwa chafe. Kasamba kasati ya ulira kubusilamu. Tuga mantimuchi. Tuga duwa mmochi. Wamuliro. Hoku mbanga nabia chitulikera uku dunia. Weri. Ebisi gade ebisemba yuku geji. Chia uli ya chimara. Ukubira tuhoje nywede. Obate chimara. Ibi amunamuzi. Uwe nkomerero umutonzi waffe uwe chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange sunga tegele kisiburu unji. Wafakallahu aljamia. Lima yuhibbuhu wa yarudha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nganda waffe sheikhi Uthman. Aine sunga jadagaru gata kuwa na insha Allah. Jitugendo kutandi kitako. Mudarusu yaffe insha Allah. Jitugendo kudako. Jazakumullahu khaira.